run the vibe. Daisy Shanti, Vibe Nation. Kabwa keba mbisiri kuleka, wagala mukwano sikulimba. Abebi gambone webogera, omutima gwange gulyeyo kale. Byara nkulowoza nkulinda mukwano wali tati. Omutima gusula uweyo, simanyo bagwe onkola ki. Amaziga gekaba genkomba, baby yone myanyo nawe. Kusaba chimutu benga balongo mukwano tochukanga. Ewe bokela mukwane bigambo bibigwe tanyiganga. Olyomu, olyomu, mukwano tochukanga. Olyomu, omu, mukwano tanyiganga. Owa mukwano kankuweleze kaleta, nasuzenga neta glasweta. Uli kumacha tunula kukalenda, mwamubiri kweta gachenda. Sharonya, tere ba mulala mukwano niba wo. Tere we ba mfuma mukwano ndaira, siri kukatika. Omutima gusula uweyo, simanyo bagwe onkola ki. Amaziga gekaba genkomba, baby yone myanyo nawe. Kusaba chimutu benga balongo mukwano tochukanga. Ewe bokela mukwane bigambo bibigwe tanyiganga. Olyomu, olyomu, mukwano tochukanga. Olyomu, omu, mukwano tanyiganga.
Alo mukwano gwe wasuzotya, nasuze mubyero nga nkulowoza.
Olyomu, olyomu, mukwano tochukanga. Sabachi mutu benga balongo mukwano tochukanga.